rokok, dia enggak rokok. Nilichapu kama pampa, zile nailalisha utatani handas. Pigo swali, unakosa ansa. Kazi, kuwa mada kama kansa. Na wacha wamefura kama taxi ni ajaba. Hesabu nikipanga wanakosa kila namba. Wakikuja ndaki wanapata nilihama. TM andawaba fanya fala anazama. Pigwa ndizi na umeze maganda. Au wakikula mina meza maganja. Daga kwa haga inawacha na pancha. Nikishaki washa unajua kuna chacha. Jina mina mada we ukitaja. Kazi kufunika utatanini mapacha. Silenza mina weka wakizidi kubanja. Tiki wanapata wakizidi kublanda. Matokeo siki kama toke za yuk. Ganda, awachori mistari wanachora saba. Designa wanyonga utatani ni fuaka. Wananyesha tu river samol ya rwaka. Puti kakoti vile beat inapata justice. Utatani magic nijicheza mantis. Raisi liandika waambie waka publish. Kashwa wakileta wanafani. Na wakula vichwa kama ndom ni mesani. Too hot to handle kama ndom ikilandi. No disrespect inayadi. Some boy act fishy like sardine. Ni carry whole team for me back like body. Ni wanda ahu them a study. Tell them naf Babylon get chopped by me swaddy. Yeah, I great dummy go in a me backyard. Mash up me head and whiskey and brandy. Wicked boy want something to nothing. Be a headshot them a get like pumpkin. Them style full of shit like napkin. Mana chase this run the chest like verdict. Girl for me chest like Arctic. Sip for me lane and the thing turn tragic. Style insane, style psychiatric. Your style unknown like side chick. Make sure say your business your minding. Code mama I go cry if you step in a my thing. Now for them do songs you be liking. Me a real music warrior like Viking. Me climb on the pussy like hiking. Make it bad to be Lord Almighty. Just like virgin me rhymes them tighty. Wanna get viboko vunjua mikono lipishwa mikopo. Wame mess na squad yangoroko. Yangoroko squad yangoroko. Wanna get viboko vunjua mikono lipishwa mikopo. Wame mess na squad yangoroko. Yangoroko squad yangoroko, yangoroko. Bado na pepeta kama clip ya Beretta. Niki sport hater na muacha ina kreta. Sawezi zima bado ina meta meta. Was come to was nina toka na mapeta. Please kula vi hawa zini maji. Ata umeze si utoke di bado seal. Kabla unimit kuwa umechora wheel. Juicy dungi grills na kuweka kwa grill. Nalisho upotezwe kwa deal. Lipa na maisha haulipi na deal. Machini na guruma kaa posho mil. Pulizu upepe kaa cotton seed. Takatua vipande, ka photo grid. Wataje ni wapange, ka moto kid. Na watuma home, ka underage. Tusha soma riang, tuende next page. Get ma viboko, vunjua mikono. Lipishwa mikopo, wame mess na squad yangoroko. Yangoroko, squad yangoroko. Yangoroko, vunjua mikono. Lipishwa mikopo, get ma viboko. Wame mess na squad yangoroko. Yangoroko, squad yangoroko. Yangoroko, yangoroko.